studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner noga e jena lewru utitane 2016 jena yemde suki do radio dane duwasa miden tawa du studio tamani maison de la presse pamoko jottino no do kabaruji du umar way gal ko ko noddete mohammed watraw kan ko to boggi jamde to se grabo competitivité wattu joni odu jallini di puddi habango kasen le wuddu leedi meden di lamu tenengo fulbe kanye bamaran ko be gombe tombe kanye e memidiri dum wadi sababu su yimbe len joyom keddile hen jaddon wobbe barmi hen ko dido bonandaje ngadi ko laamo holitiwde waran wadde do hen honju gol be bi ko boyta ko du mangal paden be ngara nabede le dedo nokkule watnabe gombe to tenengo tobe wattu jono be kolitiwde be kultile o do golle sanne fadi jaddin kobbe ngar so ngattale hen koyde muude be ngadi no dango fewde e laamo tinno mangal paden be jaaton ko yaawi laamo o du nabede le dedo nokkule ko yaawi bele ciottobe carte ngaji leleedi meden di wattu jono be ngadi noddango be kolliti metti mabbe fewtude orange leleedi di be kolliti de orange bami yimbele heebe sa jeewi duno be gonde gollirde golleji di no do won orange dum walda e seria secret di wonno sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade kolliti diwide aswer jabbinon de jallini di memindiri kaselle wuddu leedi meden di le cercle tenengobe kolliti wudde fulbe kanye bamaran kobe gombe tombe kanye memindiri kolati sababu majjundu be bi won guykaaji mata ton do wadi sababu so yimbe le njoyom keddile hen jaddon wobbe barmi le hen wakande o do basi wadi de kanko dun horeejo ministrem be Modibo Keita o yide dun yimbe le halnane en to tenenguto tagal mudo holliti wide do honjogol wara wadde le hen jeyal hono mangal pat en be kanabere le de do nokkule ko yaawi kede kanko munta katal dun jado kabaruuji laamo ko mo halido hen do focci tango momini sendebu
des evenements tragiques dans les
basi ji imiki jura lamu teninku hakkunde demobe e marobe daba joyon keddiye jettum barmi premier ministre joini dabareji bangal baligu denagu e saria ondari du barmi be sawre kany koreji yimbe yube ye balle bangal denagu premier ministre ndardi soldatien keddo ton fajam e de ere warta bangal saria ondari horgol wadde salla yimbe le gaddube dido bonandaji natan juude saria
à la disposition de la justice.
Le on do wattu kambe gotnaabe gombe li laamu tenengobe be kolitiwde be jeli dum yawne jeewe yalla hono mangal paden be kanabire ton ko yaawi laamu o do wirfole de do nokkule so wana do be biibe kulti fat jaadin kobbe ngar so ngatta koyde muuden le hen kede kanko Amadou Cissé yo gotna to tenengudo kanko député o ko Halidou hen
den gimi wirde a fami en no joni le tabi tenengo ko de ti fajabi tabi on yike ngo en dura ko le laamu o kabaru remambe droobe golle gaddo yimbe jeyo mayen yimbe jeyo barmi hen bon dum fu akilla min yo jarin ko be ni woni tegal majjum so en laamu tinnaki damno serto damno sadar leendi ko jaasan ko wadi kidade gal tumutel ko ni Allah wallo
fa hande le odo golle goto be kolliti wi wakande bonandaaji ngadnonde dum won walde humninde yirwere kanye e denagu leeyin laamu tenengobe ngadi kawtal mabbe do bomako do le galdo kawtal be jide yimbe le jado be kabaruuji be kolliti tiidallaaji di laamu tenengo jogi wakade jono be kolliti le hen dudati di laamu ha nangudi yalla jam e dedara no warta le laamu tenengo fu e mangal mudu kede kanko no dotte temori chulen ta o kanko no horeji de da walde ko mo halido hen
jonde do de yo jonde de wade daranide yidowrete laamu tenengu noddi sagraa mudum min noddibe dow hande be ardinimi waldande sabi hande kay dubitati leendi an dilli ka min tayki ma dillernde tenengu do jaatinde buri ngibude sabi to maawi buri hewde sabi to woni to sordasi en kejali faande an sagraa mede nenno domine min daranibe yidowre laamu tenengu o deej rewara yiwere tabitita nenno ko joodi boto hande o fa tenengu ko be joddo goto fu hala ko andi e no nokku wodi hande ni goto fu du holla ile mudum kono yidi wade yalla denago ana wada yalla deejira en hibba yalla yidowara beydo batu o tilaki taf nenso batu tilaki wata wiyede dum halda dum hawra ka anedi goto sabi sugula o goto nenno ko tayo mi tan de batu imoto ana han tawede goto fu hali ko halta ko min fudu mi kawri do ko min gollata so mi imiki aniya o yo habanade denago leddi habanami la ndena gutini
se grabe jena yamde hebi slimaji nay to tenengu to do baynel tri mijoji modo e hollame bemal ande phase facebook kanye kon titeru studio tamani kolitiwi ɗon daɗdiral ɓurde wode haala tawe so darki do jama ana wawi haaldi haalaji ŋeñuɗi ɗum wonon fana kawrital timmungal ɗo Bamako ɗo le ngal ɗo kawrital ɓe mbi koni fana muɗum faɓe ƴeyalla hono ɓe kaani yaltinirle hen ɗati no jaadin koɓɓe kaani haɓirede tawe sukaɓe jokkolɓe dunde dari fa ana mbawi haalde haalaji ŋeñuɗi keɗe kanko noddirten Amadou Coulibaly o kanko no hoorejo walde nde ɓe noddirta ora international groupe nde komo haali do hen do faccitago Mouhamadou Sama Sékou.
Aujourd'hui nous venons à peine de clôturer
hande woni komin timmini ko ɓuuri lewru e feccere jande gaɗaɗe dow ko ɓuuri ujunero jangoɓe jande dowre ɓeɗo jangoɓe jaɓuɓe jangude e ley wattu sultere mabɓe salla e ɓilato nantinoɓe e ley zaman me hande o nantingol ana jogui nafa fa sanne hertade kamɓe sukaɓe gomɓe ley jande dowre ɓe saabu fay ɓoyata ɓe timminan jande mabɓe ɓe puɗɗan ɗum tewtugol golle ndenno ana hani ɓeɗo sukaɓe balle e ley tewtugol mabɓe golle wattu nde ɓe tiloto jande mabɓe nantigol ngol ana nafa fay e haɓugol terrorisme ɓe ley leydi Mali ndi e dulla wide baasi noddata baasi wakkati joni o soɗen jiiɗi haɓude ɓeɗo bondereɓe ɗum yata caggal kaɓorde banggue goɗɗo ɗum ene mbawi nawtorade ñeñal salla eɗen mbalita hakkillaji mabɓe ɓe jaɓa dawruden salla jaam e deƴƴere ana warta ley leydi ndi saabu wakkati joni o wala ko wawi waɗede caggal dewral wala ɗum ko wawi dawrede caggal
haala
kamɓe ɗum won sottoɓe carte ngaji orange ley leydi meɗin ndi wakkati joni ɓe kolli metti mabɓe ɓe mbi orange ɓami ɗum won sottoɓe heeɓe sa ƴeewi ɓeɗo sottoɓe ɗum ɓe mbi hono orange worri no nangguira yimɓele ɓe fo gotu noon ɓe kollitiri wiide fa hande ɓe mbi orange sa ƴeewi commune ngaji jeegom gonɗo Bamako ɗo foof ɓe gonde darnude cuuɗi mabɓe ɗo carte ngaji ɗi cottete keɗe kanko noddirte ɗum Modibo Sylla o yo goto laami ɓe ndeɗo walde ɗum woni yimɓele cottoɓe carte ngaji crédit ley leydi meɗin ndi komo haali do hen do faccitago Mouhamadou Sama Sékou.
Nous travaillons avec Orange Mali comme
ana ɓuuri duuɓi sappo hande minen gollida e Orange Mali ndenno hewti ɓe keeɓi tono fa heewi ɓe kewti sembe ɗum hande Orange ana yiiɗi lontirde min yimɓele joguiɓe diplôme ɓe ɓe mbihi ɗum batte dabareji e kanko laamiɗo leydi ndi Ibrahim Bocar Keita hoore mum ɓami banggal golle saabi o holliti wiide o dawran no ujunaji noga e golle heɓirte ɗum woni ko Orange yiiɗi dawrudide e hoorejo leydi ndi ndenno ɓe yiiɗi hokkude sukaɓe joni e diplôme ɓe golle ɗum e sifa bonnude golle ɓeɓe gollidita joni ɓe hono foof mbawata hokka neɗɗo golle jooɓa joomum ujunaji jeegom ma ujunaji sappo tawa no jomum jaati woni sababu mursugol tonoji ma joddi ko jomum heɓata ko wawata fel lontinde ɗum minen baña jaati sifa zone ko orange joɗi ko zone woni sifa pecce pecce e orange waɗiri région ngaji e kañe commune ngaji nder leydi Mali
découpé toutes les régions du Mali toutes les communes du Mali en zone.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurneɗe ƴeweloo ne les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo en songo ɗo ɓe kolliti wiide yimɓele ɗiɗon bomɓe sumbu kañi en paali toon karngawel pammarel asawer ƴaɓɓi noon de dow pon nokku noddirteɗo kangala e ɗum woɗɗiri binca ko yaata kilo ngaji joyyi ɗum waɗi le commune watta guna ɓeɗo yimɓele bomɓe sumbu wiyaɓe ɓe tenti koɓe tawi e juuɗe jamare nde fo kalisiji fa yetto téléphone ji kañi e kaki mum e kabile muɗum en fo ɓe jaadi hen so hirute gardan faɗo kuccala ɗo ɓe kolliti wiide ko yaata yimɓele temeɗ ɗiɗon gomɓe e dinaji kañi e gonde wadde kawrital muɗum to kuccala to koni fana muɗum fa pammina jama ono kabaru alsilamagal worri lanniɓe oɗo golle ɗo no walde wonde toon humnide kabaru dina nde so hirute gardan faɗo sikaso ɗo ɓe kolliti wiide yimɓele ndemoɓe kabaru haaburimo kañi e gonde wadde toon do kawrital muɗum koni fana ngal ɗo kawrital fa kamɓe ndemoɓe haaburimo ɓe pamanno cogguji ɗi gorri tawedo e mbawi golleji golleji mabɓe jaguji nayiriɗe banggal haaburimo no feweri so hirute garan timminiren faɗo yero soɗo toduɓe kollitiwde kawrital waɗɗi toon asawer ƴaɓɓinonde hakkude ndemoɓe gomɓe to yero sotoɓe kowoni fana ngal ɗo kawrital fa ɓe ƴewtono kabaru ndungu o worri tawede wiide kammo toɓɓino tan fa guese goɗɗe an toon ndiyam munni ɗon fo ɗum won ndiyam ƴiwonde ɓe kolliti wiide hitane hikkande ɓeɓe gikkini gikke lobbo to yero soto no demal ngal hani fewirde sikiraɓe sembe kabaru ɗi min jogui on ɗo bete hande ɗi goni ɗi hollitinde wiide jalini ɗi memdiri kasen le laamu tenegoɓe kolliti wiide droɓe kañe ndemoɓe ɗum wonno fulɓe kañe e bamaraɓe kañe memdiri toon ɗum waɗi sababu so yimɓele joyom keddile hen jaɗɗom du barmi hen ɓe ɗiɗo basiji laamu o holliti wiide wara waddele hen wonjugol fa fama yalla heɓe gaƴƴiɗo bonandaji le majjum du ɓe mbi maggal paaɗe gara naɓede toon ko yaawi gotnaɓe gomɓe ley laamu tinigoɓe ɓe kolliti wattu joni o metti mabɓe ɓe mbi hidu iɗum hulɓini fat jaadin koɓɓe gara gatta ley hen koyɗe muɗum ɓe mbi wattu joni ana hani ko tawe armé o naɓe toon ko yaawi laamu odu tawe le oɗo nokku kambe ciottobe carte ngaji leedi meden di wattu jonobe kolli metti mabbe fewtude orange e kolli tiwde orange an wonde bamde yimbe le hebe wattu jono fa fadirabe kambe ciagal be biidu golleji orange di wonde wadde disa jewi keri yaako anale hen secrétaire wono sembe kabaruji dum jogino do bete hande de hollitinde wiide fa hande kedde hedaade honno andirdonno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.